na siotani. Niamini yote ninayokuambia, najua ushalizwa, ushaumizwa, mengi yako kutokea. Niamini, nipe moyo wako mimi nitaulea. Najua ushalizwa, ushaumizwa, mengi yako kutokea. Nikikuona umbo lako navutia, tabia na shepu kikwalu umebarikiwa, na sio macho hata moshalizia. Ayaya, wepeke ndo nilie kuchagua, ni zawadi Mungu amenishushia, na sio macho hata moshalizia. Wepeke nikupendae, tafanya kila kitu yanu ajue, basi fanya ujiandae, nikutoe ya uti ufulahi. Wepeke nikupendae, tafanya kila kitu yanu ajue, basi fanya ujiandae, nikutoe ya uti ufulahi. You are special for me, special for me my love. You are special for me, special for me my love. You are special for me, special for me my love. You are special for me, special for me my love. Kwenye penji unavokata, vilomeni kamata, kwako sina utata. Nzi kwenye kidonda ndo ushanipumbaza, kwako sina ujanja. Ulikuwa wapi pindi naumizwa, mapenzi yakaniza kutwa kuwaza. Boni zikaona giza wakaniumiza, mimi ni kipofu kwako usiniache nisote. Nikianguka mpenzi niokote, basi nishike mkono nikokote. Bila yako wewe sifiki popote, kwenye joto baridi unikumbate. Milele niendako tu nifate, basi nishike mkono nikokote. Bila yako wewe sifiki popote, wewe peke nikupendae. Tafanya kila kitu yanu ajue, basi fanya ujiandae, nikutoe ya uti ufulahi. Wepeke nikupendae, tafanya kila kitu yanu ajue, basi fanya ujiandae, nikutoe ya uti ufulahi. You are special for me, you are special for me, special for me my love. You are special for me, you are special for me, special for me my love. You are special for me, you are special for me, special for me my love. You are special for me, you are special for me, special for me my love. Unavokata vilomeni kamata, kwako sina utata. Nzi kwenye kidonda ndo ushanipumbaza, kwako sina ujanja.
Once again guys, once